Productions. Oyon Kipe, Imbea Nyamira, alongside Anyera, Nyamira Wakire.
Kweli wewe mkali, watu wote wamekubali, Nyamira imekubali, Anyera ni mkali, uongozi wako umetufanya tubadilishe shere bali, sisi wale wa kitambo, sisi wale wa kitambo.
Nyasaye mokonya mokonya konya Nyamira kokonya kujire ngumu muspat wenge jume ya Nyamira ni kaunti chinde ngwani nyaeru yo mwateba no muspat yo watomo baba kale kungo tolwanera kero kiebiro bange na intwe ngakiyo boko ngotari misimi jenji we need it jenji we want it don't in comfort ani nyaera kweli tunakupari ani nyaera mbaka gambe ebo mbaka gambe
kweli wewe mkali watu wamekubali, Nyamira imekubali, Anyera ni mkali, uongozi wako umetufanya tubadilishe shule bali, sisi wale wa kitambo, sisi wale wa kitambo, Nyaera, 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 kweli wewe ni mkali.
Mesa yobo kwa tuna neru, maete saba kaka walivata ikwe nyara, yani na socio protection fund. Chama chawa mama shulunyoreta youth groups ya maine mwaitabi levi ya sana weito mbichevi mboke kurwa boda boda chupara chingi ya reflector jacket na mbabuli masomo kwa wanafunzi masingira bora adi walimu anya ya ratu wako iroko boko leto boko nyasi chama chaito elinde levi ya sana vika ndarre msomi ya mana papa mga mbamba pipu na anya ya ratu meka change kubike